nyongeremu, nyongeremu, nyongeremu mukwano nawe nyongere chisani. Olwalelo, osuseko, olwalelo, onyiridde nnyo. Nebye mbadde nkola mibuseko, jagala baby chongere. Olwalelo, osuseko, olwalelo, onyiridde nnyo. Nebye mbadde nkola mibuseko, jagala baby chongere. The more I see you, the more I love you, baby. Wadeka tono kankulia dia. There is a message that I sent yesterday. I was missing you. Remember last night.